switch.
Pochi nene, pochi nene. Wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, bada ya kuhaso. Mana haituni bila ya kumwaga jasho. Pochi nene, mlinde demu wako. Focha nayo mwonga sana bei ya simi yako.
I got love for my people, sina kwere. I believe in God, baraka tele. Mchawi karoge, nisifike mbele. Nina panda ndege, weka pande tembele.
Bing wine high shine, hadina chana kichina. Puerto Rico, mama sita karia shina.
El Habib, pot kater, mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, inanukia mapene. Dada siku nyimi kau kitaka useme. Pochi nene, tunda lazima nimenye. Kama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi fundi. Sapesa kakumbi kumbi, vishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi kundi. Usiseme weo na mikosi. Omba Mungu mambo yawe kitu na boxi. Na mwanaume sugu wa choki. Toka kija kazi mpaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Atabusu nililitafuta kwa tochi. Kumbedawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi.
Bing wine high shine, adina chana kichina. Puerto Rico, mama sita karia shina.
El Habib, pot kater, mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pesa siyo masebene.
Kiss zombie V-Funny boy. I told you bro, this gon' be a movie man. WCB for life baby. Best cities on top. And we won't stop. Period. Funny boy.
It's the kids, baby.